qoysaskan barakacyaasha ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku noolaa degmada Xudur, waxa ay ka yimaadeen degmada Ceel Barde iyo deegaanada kale ee hoos yimaada kadib markii ay soo wajahday duruufo nololeed oo adag maadaama uu yaraaday roobkii. Dayrta dadkana ay ahaayeen beeraley iyo xoolo dhaqato. Qaar ka mid ah qoysaskan oo isugu jira rag, haween, caruur iyo dhalinyaro ayaa waxa ay ka hadleen xaaladaha ku qasabay in ay deegaanadoodii ka soo barakacaan, iyagoo sheegay in ilaa iyo hadda aysan helin gargaarkii ay u baahnaayeen, sidaa darteed dalbadeen in loo soo gurmado. Baahida ugu weyn ee ay qabaan ay tahay biyo, hoy iyo cunno yari.
Muddo dhowr sanne inta degnaayeen dhulkii barakacyaasha, inta degnaayeen dhulkii way kukay, geebna meel dowladda leh ta deganyin, geebna meel kale oo dad walaalay liimku dowladda deganyin. Dadka saaday baatan arga hayta lamaadankii walay furaayeen, biina magabaan walaa hata gargaar ee hoo hata heedaan oo muku gabaan arga hayta may baa lufaday maamulka iyo heedaha samfalka inay hata meel dowladda degi oo kale musqulaata meel bisan heedaan ka dhabaatay sinin dad walaalay hoo duureenga walaashisheenahay samafalka iyo dowladda federaalka tan koonfur galbeed may ku codsadaan inay kaamkan Ceel Barde wal hal deeraan
inay kaamkan leh raw kaam Ceel Barde barakaan imika kooban imad horba meel kale ku barakaan kaamka degnay walhanay dhawaay hadana kaamku isugaay dhibaato badan aydan ku teeginaay baahi ku jirti oonga ku jiray wal ka dhagadaayo agalka ideega bulshada ayaa ku jirti laanti oo haayti walbuu ku jirna iyo osday ata walbuu oo la daala maani hadana gobolkina noo barakee dadkii la haynin ku guuray naaran dhibaatan tamanayn dhaafas lang meel usin lahayna degan sidii la weelayna weel maalaar ilaha liwe raku keed ununtii oo kale geegan haysata madhorba iyo baaha iyo walwalban adkaysanay intu isku roogni.
Gudoomiyaha kaamka Ceel Barde degmada Xudur Xuseen Xasan Mursal ayaa dhankiisa ka hadlay duruufta haysata qoysaskan.
Kan koobtan way barakacyaayay hadda muddo dhowr sano baasa ka degnaayeena ilaahada shan sano iyo sano tan kaamka Ceel Barde si ka degnaayeen dadkeen badalka dhul shakhsi ahaa dadkii way barakaciyay guura leeri dadkii meel guurayaano iyo degayaan una magabaan ilaashala ma geerad muddo ta shambar lagu roogo guuraha ayana meel qaabla iyo degayaano oo lan haliyana ma le aan yaraato guurinaa ta meel oo dhul leh oo nan walaale lahaaya iyo degahaayaan xalay dhaanta baryeen markan may qosadaan ay heeydo dawladda federaalka iyo dawladda koonfur galbeed may ku qosadaan in dadkan baan weydiyan gurun weydiyan sig oo dhaqsi dhow iyo gargaaranka weydiyan.